Akafuni ukushayela umthetho kodwa njengomzali kumele ngikutshelile lento kuze ukwazi ukwenza okuhle namaphutha uzowagwema funa ufunde ukwenza izinto ngamandla akho nothi ukuchela kade abafana ngemali abazama ukukheha bafika begqoka isikhumba semvu baby mabekushela wanse waqala wamqoma maseqale seyakhetha maseqale yakujikela kaze kuthanda ubekuhalela shit isikole sibalulekile ngicela usenze ithemba kuze iqondo izovuleka ikusasa lakho ungazakhela please ungangiphoxa uqhubisa isu sasemncane lokho ngamdumaza ubaba maybe akugcina kubeka isandla ish enze okuhle kujabule ubaba nomama sisi. Ungalimazwa ifashion injabula itholwa kuphele clubbing and ugwema ama free drinks iwona ngakudonsela obishini uphuza imali yakho ufuna uvuke naye ebhedini then ekusasekuseni akugaya ithwini akufake etexini lalela ubaba maybe la mazwi kuwayi-blessing ngoba ngifuna ikusasa udlala osibusiso no-blessing abanathando bafuna lokho kufihlile epentini and bayanyamalala masebekumithisi ilife imile okulandelayo isigelo susishiyile akukho kunye sunomntwana kumele alala adlile awusena choice ugcina uthole umsebenzi engasile baby enzo cela ubaba umenza ajabule inhliziyo sinomama sokhulisa ngendlela nangenhlonipho ubaba lo I hope le ngoma kuwe baby fikile.
Musukala uthando lwami olwakho.